mfoni eto so mienu kagama ohun ye twere kronkron ma ye frɛ no bible no pɛfokasɛm ɛyɛ onyame asɛm ne ka onyankopɔn ho asɛm na kyerɛ yɛn na kwan so onyankopɔn do nipa nyinaa ɛne onyankopɔn ntɛm aware nanso saa twere kronkron ma bible yi ɛkyerɛ yɛn ɔkwan ko a yɛne onyankopɔn ntɛm bɛyɛ pɛ bio ana ɔkwan a ɛbɛfa so atwe yɛn ho abɔ onyankopɔn ho bio saa nokwasɛm yi nyinaa wɔ twerɛ kronkron no mu.